kwekawa abakwagalanga tulintoko betina na kutekawa abakwagalanga tulintoko buli omune bigambo bye buli omune birabo bye guno omulembe kwa betino mulokole zendaba kutulemye buli omune mikisa je buli omune amagezi ge guno omulembe kwa betino mulokole zendaba kutuye nze wo 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 omukwano gwenina gugo 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 buli choyo ya kanchi soti ngelo ndambe uo gugo 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 omutima gwenina gugo gugo buli jola gangu protecting egamba mbe uo betina na kukweka wa abakwa galanga tulintoko betina na kuteka wa abakwa galanga tulintoko buli omune bigambo bye buli omune birabo bye guno omulembe kwa betino mulokole zendaba kutuye buli omune mikisa je buli omune amagezi ge guno omulembe kwa betino mulokole zendaba kutuye abami bakutenda batala bakuteka tukwanira mulwato lw'obulungi bw'olina sejereka wabula nkubulira balala batulaba nga sinema ku kyalo balabe baseka
basekera mu kikone
abaana balaba
balabira mu kamole
laba zikamera
oseseremo
olombereki abami bakutenda batala bakuteka tukwanira mulwato lw'obulungi bw'olina sejereka wabula nkubulira balala batulaba nga sinema ku kyalo balabe baseka
basekera mu kikone
abaana balaba
balabira mu kamole
laba zikamera
oseseremo
olombereki betina nakukweka wa abakwagala nga tulintoko betina nakuteka wa abakwagala nga tulintoko buli omune bigambo bye buli omune birabo bye guno omulembe kwa betino mulokole zendaba kutulemye buli omune mikisa je buli omune amagezi ge guno omulembe kwa betino mulokole zendaba kutuye Let me be your man,
Betina Simwanko.
Betina way, hey,
Betina Simwanko.
Won't you let me be your man,
Betina Simwanko.
Betina way,
Betina Simwanko.
Won't you let me be your man,
Betina Simwanko.
Betina way, hey,
Betina Simwanko.
Won't you let me be your man,
www.djericom.com.